Shin jamana nyemogo Xi Jinping ye la selike ko abe Risi jamana nyemogo Vladimir Putin ni aleni faraje jamana wo be nyogon sama sama la Ukraine konyala akana bo Shin jamana la ni san konona la ni jamana nyemogo fla be fika bolodi nyogoma ke yasaka wo kogoda faraje la kogola jenyogonya soro siraka Pekin ani Moscow uni nyogonche ye fanga bade soro kabi Ukraine mankan damenena muyeni jamana fla che konyao ani timbo ya kosebe mukera himihimiko ani hamina koye faraje jamana nube klebi yamfana ulufe kada ukaje awalangata chuka yaka jamana nyamogo ji aela selike kusini jamana bena fanga di ani irisi jamana ka teke di nyogo mama ko uye jenyogo maba flaye aini la selike ani irisi jamana ka fanga nyamogo Mikael Mishenste ni fora irisi jamana fasiri sebe mfe Ukraine jamana nyamogo Zelensky ale la selike ko abijale ani shin jamana nyamogo ji kubisa ka nyogo kumayonya alnasro peke ma jabili fuikeni kumakana.